Rico Beats.
Okay. Jimwa talini nyima collabo. Meja pia najua. Toxically nipa connect. Clemo pia najua. Chuali nonyesha struggle. Nitoe mistari pure. Madoba zangu daily ndio manaja pia alinikiwa. Nameless alininyi manangos ni life sai na tambua. K-South kutoka kitambo, keshaka na mistari shua. Ngoma yangu ikuanga na beat, ndio manapinye, alinitambua. Na kurudi mtani late, ilimanisha wagondi watani saksua. Wakamba wili alininyi ma interview na daimisi hip hop alisi. Sai makao yangu ni kwa gazeti, house number ni kwa TV. Karibu ni give up, believe au niweke verse kwa ngoma ya wakimbizi. Yulopo alinilenga FB, duplex walininyima session. Wanda alijitoa, kiwa alinishow, nikamu kesho. Wakapita bambu na UB, nikiwa hapo hapo kwa reception. Kalahari walininyima verse, plus kali D, akunipa pass. Natalia alikuanga crush, msalimie, lini atani ask.
Cause I try and I try to do what's right. I can't keep up. Don't be mad when I can't pick up the phone when you call. No, and don't take it the wrong way. You're no angel either, baby. I know exactly what you're going through. I'm just like you. I'm just like you.
Back and forth may not be in. Sauti solo alininyi ma chorus. Punit kwa airport, wakadai sunguch. Call us, tuliasol na okto uko wapi. Antonio Sol pia na kali. Yao tukadai kafungoka. Auski, tulishika makali. Kenrezi akatoa tichi. Chiwawa na life teachings. Eko dida niko na holy dev. Jamana pata shillings. Kantaka ni promise ngoma. Leo atasiteti. Nilitamani chorus moja. Na usiku moja na Megsi. K-Force walikuwa underdog. Minasike tundocha. Natamani tu nipewe verse na Dukes Vultures. His name is Big Pin. Nasikia kolabo yake na Isa. Mziki ilikuwa hard kuingia. Vako US na Visa. Abib na Manga ai. Awali ninyima namba. Attitude alikuwa na attitude flani. Nasikia pia alikuwa na masi. Nikaanza kuandika mistari. Akaniamini DJ Loop. God mbele kaka empire sai. I'll just scare you on your troop.
To do what's right, I can't keep up. Don't be mad when I can't pick up the phone when you call. No, and don't take it the wrong way. You're no angel either, baby. I know exactly what you're going through. I'm just like you. I'm just like you.